wewe mina wami uyalibona uthando lwethu lunjani how baby na wami how baby na wami wewe mina wami uyalibona uthando lwethu lunjani unesikwele mala nje awazimupa chini kumthanda awazimupa chakahle mama zunesikwele mala nje awazimupa chini kumthanda awazimupa chakahle kungani ubuyele kunyoka yomfundisi uthando ukuthi indoda iphathwa kanjani Kungani ubuyele kuyihle yomfundisa mfana ukuthi umfazi uphathwa kanjani Awazi ukuphathana ntombazana Uthando lwethu
Mshilashila
Uyalibona uthando lwethu mabeleza
Uyalibona Mshilashila
Oh baby na wami We baby na wami We baby na wami We are born uthando lwethu lunjani Oh baby na wami
Mshilashila
We are born uthando lwethu lunjani
We are born Mshilashila
Tebu tebu kube vanga mthini ngenyanda bokana zamlandela ilandele lelo khuza la ngume zansi kwamaphumulo la ngubuya khona Ngihlali phezulu le downtown yatoboza amadoda ukumelana naye umzamfu kaNdlovu Kuhlaba noma kude yayiqalo ngona ngabantu la ngicathaka amakati station bathi ke kwazo bacathaka nomuntu Toboza Ndlovu nabo ku keyboard madoda Hayi madoda ikhetha la Suka suka Yokufundisa uthando ukuthi indoda iphathwa kanjani Awazi ukuphatha kahle Kungona ubuyele kuyihle yokufundisa mfana ukuthi intombi iphathwa kanjani Awazi ukuphatha intombazana Unesikwele mala nje Awazi ukuphatha intombazana Awazi ukuphatha kahle Oh baby dawami We baby dawami Uyalibona uthando lwethu lunjani Uthando lwethu
Mshilashila
Uyalibona uthando lwethu mabebeza
Uyalibona Mshilashila
Uthando lwethu
Mshilashila
Uyalibona uthando lwethu lunjani
Uyalibona Mshilashila
Uthando lwethu
Mshilashila Uyalibona Mshilashila
Uthando lwethu Uyalibona uthando lwethu mabeleza
Uyalibona Mshilashila
Uthando lwethu
Mshilashila
Uyalibona uthando lwethu lunjani